danay ku heli kara abowleyana oo ku hanan kara induu maanigo hawoon kara anoo odanay ku heli kara abowleyana oo ku hanan kara induu maanigo hawoon kara gayaan daraacay hooyaday hibaqanigo ku hirin kara hantii kara hooda iyo farax helena sirqaansan kama helo iwood kumaan doorsan kara hibo gayaan daraacay hooyaday hibaqanigo ku hirin kara hantii kara hooda iyo farax helena sirqaansan kama helo iwood kumaan doorsan kara hibo qalbiga halacsadaa ilbeenaad wuxuu u helaa hungada dhaxal ilbaha ixigaa hubweeye xayibtayda ma siista xayib kale qalbiga halacsadaa ilbeenaad wuxuu u helaa hungada dhaxal ilbaha ixigaa hubweeye xayibtayda ma siista xayib kale hankii koriyaan ablahayagu harweeya qaabo ablahayagu irdogliyo waa haraad diraa waxay huwayeen hidiya dhaqan odaaluhu waa ninkii helaa hankii koriyaan ablahayagu harweeya qaabo ablahayagu irdogliyo waa haraad diraa waxay huwayeen hidiya dhaqan odaaluhu waa ninkii helaa hodman baa hilow leh intaan halaqyada la hoy galo hurdaba maaniga kulada halis dabti hodman baa hilow leh intaan halaqyada la hoy galo hurdaba maaniga kulada halis haweeyaano hirwiya salaar la jebin kara hela dhaantale hibab uma qaado helleri anigu kuma haysta haaf xiran habeen dhaxa aana soo hoyan haweeyaano hirwiya saar la jebin kara hella dhantale hibab uma qaado helleri anigu kuma haysta haaf xiran habeen dhaxa aana soo hoyan aldaadale muuqahegada hankaaba ninkii haysta waa hodan dabti halganiyo hindiyo ubax ninkii huwadaay gulhanay aldaadale muuqahegada hankaaba ninkii haysta waa hodan dabti halganiyo hindiyo ubax ninkii huwadaay gulhanay koriyaan ablahayagu harweeya qaabo ablahayagu irdogliyo waa haraad diraa waxay huwayeen hidiya dhaqan odaaluhu waa ninkii helaa hankii koriyaan ablahayagu harweeya qaabo ablahayagu irdogliyo waa haraad diraa waxay huwayeen hidiya dhaqan odaaluhu waa ninkii helaa.